Hini ya madem, tunapenda madem, tunasifu madem, uliumbwa madem. Hini ya madem, tunapenda madem, tunasifu madem, uliumbwa madem. Hini ya madem, tunapenda madem, tunasifu madem, uliumbwa madem. Hini ya madem, tunapenda madem, tunasifu madem, uliumbwa madem.
You're on the real, umestand, baka sayi umestood. Pardon my shanks, yet na try kuwa mrude. Kila niki kucheki na kupicha in the nude. Juzi kwa baesa nika kugonga ki maksud. Ubali kwa na mood ni kama chicken in a brood. Lakini bado nda kusuka shori is so good. Una vile una ni jazz, una diggy fashion. Unafanya ni na bloka instruments a percussion. Uki walk through the hood, we style and passion. Wase wana ni warning, ni fatal attraction. Missy Jolly, missy give a wap wap now. We ni shamba, na come through na tractor niki player. Takupilaka kuwa na wala kule all kalea. Minda keep it chill, we stay true. Sisa how many gorilla. Understand na penda kuslide. Lakini keja niki rudy kama back nda kuride. Lazima ni kutrust, ndo ni weza confide. We spread too wide, hakuna kitu nda hide. Now set, ene joma chui uni moda. Mademu fanya matali, wanna feel be proud. Mademu fanya ngoma kwa dinga inacheza loud. Madem ni wa nice na madem pia ni wa age up. Wanza ma gold digger, ni hazard yo danger.
Hini ya madem, tunapenda madem, tunasifu madem, uliumbwa madem. Hini ya madem, tunapenda madem, tunasifu madem, uliumbwa madem. Hini ya madem, tunapenda madem, tunasifu madem, uliumbwa madem. Hini ya madem, tunapenda madem, tunasifu madem, uliumbwa madem.
Damn dem, una look fine, tuta wine, tuta dine. Damn dem, unafanya ni behave ka swine. Jue ni pretty, sura soft, nyele silky. Machoche upe, yani milky. Ini barua kwa nini yote mebarikiwa. Wazazi kosi kukuambia we, unimpress. Nevertheless, yo ni makosa kwako ya watako. Nikikuona roho bubujika. Yo ni nguvu ya mwanamke. Nafanya maboy mtaani watanga mke. Na futu ni kusuke. Mina we, tukila ma ice cream. Tuende galito suku le mabaga mtaani wananiambia trippy. Mini soccer for love. Kitu chochote ndafanya for love. Neto jishika ndio hii. Kifungu za gari shika ndio hizi. Umeleta nuru gizani na shukuru mola sahi. Juhai ni duru
yeah. Hini ya madem, tunapenda madem, tunasifu madem, uliumbwa madem. Hini ya madem, tunapenda madem, tunasifu madem, uliumbwa madem. Hini ya madem, tunapenda madem, tunasifu madem, uliumbwa madem. Tunapenda madem, tunasifu madem, uliumbwa madem.
Ma MB wanapenda madem. Ma rude boy wanapenda madem. Hata mabandi wanapenda madem. Wanapenda madem, wanapenda madem.
Madere wa mapi
wanapenda madem.
Ma homie
wanapenda madem.
Madize kwenye club
wanapenda madem. Wanapenda madem, wanapenda madem.
Hini ya madem, tunapenda madem, tunasifu madem, uliumbwa madem. Hini ya madem, tunapenda madem, tunasifu madem, uliumbwa madem.
Hini ya madem,
tunapenda madem, tunasifu madem, uliumbwa madem.
Hini ya madem,
tunapenda madem, tunasifu madem, uliumbwa madem.
SMG baby, mara nyingine tena unajua. SMG unajua, ndani ya nyumba. Yeah.